Step.com Initiative Records. Yeah.
I'm gonna love you, love you, love you, love you till the day I die. Back I in for you and I. I'm gonna love you, love you, love you, love you till the day I die. Back I in for you and I. I'm on my nail.
Forever, you and Nene Kusia na Neva, Vokumba Kumba up and a reka, finally Mbambo na Kupesa, Muriwe Vosena Vipesa, Naramaya Pawawa Kondwesa, and then Jotia Wani Kondwesa. Before I find you, Sinezo Seka, Tengarafu Yoseni Yakoweka. My African beautiful, number one, umutima so beautiful. You were number one, ukaya number two, cause I'm ready, my baby, to die for you. I can be a hero, cause your love is true. Tell your mama na pesa mbambo, ungala mae ni zangala bambo. Yeah.
A mama neo na pesa mbambo. A mama neo na pesa mbambo yanga neo. Mbambo yanga neo.
This looks a sea. Jambi, tahopa lako kule haba vambi. We mungeni tuwala muma kumbi. Ni wenda sala nshaka fwepo umbi. Ni mutima na konga na muviri. Kali mutima wende na muviri. Ni mvera mushe nga tiri waviri. Kala mupini ni nkale kamwiri. Wani chosa pasingo tiri waviri. Getola kupati ni mutiauni. Pati uneuza it's fine. Hapa wanifaka na mulaini. Na ipeza mbambu yezo sowa. Na gwiri la sifa niko sowa. Diwe sunshine uza towa. Sisaluni pati love uyo blowa. Ha! Yes!
I'm mama Nero, na pesa mbambo. I'm mama Nero, na pesa mbambo yanga Nero. Mbambo yanga Nero. I'm mama Nero, na pesa mbambo. I'm mama Nero, na pesa mbambo yanga Nero.
Faka mugemu kasako, nenze pa bench mongani player. You the one who is in is a player. Ndama takonde na feya feya. Nivela monga sinza kafapo. Siniza kusia ndiwe shadow. Tapanga suti monga vovala. Osa wala peni za kumara. Inakata wanu monga pama. Katapa kwanza ntwali kwa mama. Iwe ni Hennessy na Savannah. Nivela ukulela monga ni mwana. Lavu yeti manga siva za pwanya. Mpaka na wana sivi za luvana. Fuku kupeza na tupa kamana. Wofuno ninyonga baby tak. Kwawa, yes.
Yeah. A mama neo na pesa mbambo. A mama neo na pesa mbambo yanga neo. Mbambo yanga neo. A mama neo na pesa mbambo. A mama neo na pesa mbambo yanga neo. Mbambo yanga neo.
Tobacco J.R.